mu butumwa mpuzo bashyikiriza ambasade zinyuranye zikora hano I Kigali zagaragaragamo imibereho yazo kuva zagira mu Rwanda mu myaka 28 ishize izi mpunzi zagaragaje ko zibayeho nabi kandi ko n'imfashanyo bahabwa zagabanijwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR banagaragaje kandi ko na bene wabo basigaye mu burasirazuba bwa Congo barimo kwicwa umunsi ku munsi muri ubwo butumwa zageneye za ambasade izi mpunzi zasabye amahanga ko yagira icyo akora agaragara ko ubwicanyi burimo gukorerwa ku bakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi Gana Nsengiyera John wari uhagarariye izi mpunzi yabwiye ijya mbere ko bahisemo kwandikira izi ambasade nyuma y'urundi rugendo bakoreye mu nkambi eshanu bacumbitsemo ntibigire icyo bitanga
nta risposi idasanzwe twenda tubona tukaba tuzakomeza dupushinje kuko tumaze imyaka 28 mu buhunzi abasigaye muri Congo bari kwicwa hamaze guhunga abarenze 600 ubwo baje badusanga bari mu nkambi y'itransito ya Nkamira abandi bari mu Kijoro cyangwa abandi bari Mahama abandi babuze uburyo bahunga bitewe n'uko iyo baje rwose babasubizayo ngo nta ntambara ihari kandi bari kwica twabonye se ariko meze kwicara ubwo reka tugerageze twandike ibibazo byacu tubihe umuzi tubigaragariza amahanga icyo twashobora kureba igiti cyacu ari ukujyana iyo petition cyangwa iyo memorandum tukayijyana ku mambasade twifuje kubikora gutyo kugira ngo nabo bakomeze bamenye ko bari guceceka kandi turi gushira
twavuganye ku murongo wa telefoni batari inzira muri ambasade kuko bitari byemewe ko abanyamakuru babasanga muri ambasade mu gihe cya saa kumi izi mpunzi zabwijwe ibya Amerika ko bari bamaze kugeza amabaruwa kuri ambasade y'Ububiligi Ubufaransa Ubwongereza Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Uganda Angola ndetse n'Uburundi ubwo butumwa bushimangira ko barambiwe ubuzima bw'ubuhungiro
icyo dusaba ariko dusaba ko minisitiri nasiyonali dushaka gutaha barashaka ngo twebwe dushireyo nyine batwice abadapfuye bahunge turangireyo muri Congo bakomeze bexploite imirima yacu n'imitungo yacu imitungo yacu nayo duherereye ibamo twebwe dukomeze tubandikire inzandiko dukomeze dukora amamarshe pacifique mpaka nyine ikibazo cyacu bagize icyo bagikora
igikorwa kije gikurikira icyabaye mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize icyo gihe izo mpunzi zakoze urugendo rusaba amahanga na leta ya Congo ngo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo no gusaba ko ubwicanyi buhabera bwahagarara hari abantu bamwe bari baketse ko iyi myigaragambyo yari yateguwe na leta y'u Rwanda gusa izo mpunzi zo zirabihakana
ibi bintu tubyikora mu maboko yacu guhera ku kambere kugeza ku kanyuma nta n'uburenganzira duhabwa bwo gukora ibyo bintu kuko tugomba kwandikira amambasade ibyo ntabwo tugomba kubisabira wenda uburenganzira kuko njye nakwandikira amambasade nkayishyira urupapuro ntabwo ari imyigaragambyo none se kubera icyo twakoreye mu nkambi gusa ntikinyanze nk'ambi ariho hari heza ho kugaragariza n'ibibazo tukajya mu mihanda tukagira ute tugahagarika amamodoka kuko tutabikoze kuko nta burenganzira twari dufite umuntu araba ataguhaye n'uburenganzira none umwitirira ngo ni wowe wanabiteguye hari abafite akazi b'abana bacu b'abavandimwe bacu ahangaha ku Kigali dukora contribution tugategera abo basaza
kugeza kuri uyu mugoroba izi mpunzi zivuga ko ambasade zisigaye zizabagezaho ubutumwa bwazo kuri uyu wa kabiri ibihugu 11 nibyo bihabwa ubutumwa bw'impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda nyuma y'ibyamaze kubona ayo mabaruwa izi mpunzi zivuga ko zizareba ambasade ya Amerika mu Rwanda ya Senegal Tanzania ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kabiri u Rwanda rutangaza ko rucumbikiye impunzi zisaga 180 z'abanyekongo nk'uko bivugwa na minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda izi mpunzi zibarirwa mu nkambi eshanu kigeme mu karere ka Nyamagabe icumbikiye impunzi z'abanyekongo 14 Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda harimo abasaga 21 inkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda harimo abasaga 17 Mugombwa muri Gisagara harimo 11 Nyabinike muri Gatsibo naho hagaragaramo 13 Asuta Kaboyi ijwi ry'Amerika I Kigali.